wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa ku waramaya in shidaal la'aan baahsanayso wajahdii dalkaas iyadoo taas ay saameyn ku yeelatay dadka Ethiopianka gobolka Amhara oo ka mid ah gobollada ku yaala dalka Ethiopia ayaa si weyn looga dareemay shidaal la'aanta laga soo sheegay dalka Ethiopia. Muuqaal laga soo duubay magaalada Bahar Dar ee caasimadda gobolka Amhara ayaa muujinaya boqolaal gaadiid ah oo badan bajaajta kuwaas oo ku baakimay wadooyinka dalka Ethiopia ayaa waxa muddooyinkii la soo dhaafayba laga soo sheegay dhaqaale xumi taasoo ay ugu wacan tahay colaadda muddada dheer ka jirta dalkan. Gobolka Amhara ayaana waxaa ka socda dagaal la fajabis ah oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda Addis Ababa iyo maleeshiyaadka Amhara ee Fano. Tani ayaana sababtay in dhaqaalaha gobolka burburo isla markaana ay xaaladda degso wajahda dadka Ethiopianka ah.